haddaba qodobada madaxweyne Barack Obama waxa falanqeynaya oo haatan ba khadka telefoonka ku jira Professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo macallin ka ah Jaamacadda Minnesota kana tirsan Akadeemiyadda Culuunta Afrika. Bal Professor ugu horreyntii ku soo dhawow idaacadda subaxnimo VOA-da, maxaa ku dhaliyay kula tahay in madaxweyne Barack Obama uu qodobadan jeediyo?
Walaal waad salaamantahay dadka ku dhageysanayana way salaaman yihiin. Madaxweynaha dab ayaa ku shidnaa muddooyinkan dambaba, gaar ahaan intii rabshadaha lagu laayay dadka masaakiinta ee magaalada California oo qolooyinka Republicanska, gaar ahaan ama la yidhaaho jamhuuriyiinta, ee u doodaya inay soo galaan madaxtooyada Mareykanka ay dab ku shidayeen, iyo dadka Mareykanka oo waxoogaa cabsinay soo gashay ayaa keenay inuu maanta ka hadlo arrinta.
Waa gartay dadka madaxweynaha dhaliila waxa ay sheegeen in madaxweynuhu uu dhayalsan yahay halista Daacish, istaraatiijiyadiisuna aysan shaqeynayn oo aysan caddeyn. Ma kula tahay sidaasi?
May waan taa uma qabo anigu. Waxa weeyaan haddii qolooyinka kasoo horjeeda madaxweynaha waxay doonayaan in ciidamo la geeyo. Ciidamadii hore loo geeyey ee nus milyuunka ahaa ee Ciraaq abaaray 17 sannadood wax guuloy ka keeneen ma jiraan. Markaa madaxweynuhu dhimashada dadka Mareykanka ee ciidamada ku jira isagoo dhowraya dhaqaalaha waddanka, isagoo dhowraya, waxaan isleahay isagaa ku saxsan, laakiinse khudbadiisa saddex qaybood baan u qaybin lahaa walaal. Mid dadka ka la hadlasa oo odhanaysa hubkan si dib yar loosoo iibsanayo waddankan gudihiisa, sanadkii waxaa ku dhinta 10,000 qof baa ku dhinta, oo in argagixisa layna tuugtu layso. Markaa haddii hubkaa laga qaban waayo, diiladan way sii soconaysaa. Talabaadna wuxuu ujeedinayaa adduunyada kale la hadlayaa. Qaybta ugu dambeysana waxa weeyaan wuxuu la hadlayaa adduunyada muslimka. Saddexdaa qaybood ayaa loo kala dhigi karaa khudbadiisa walaal.
Waa gartay, laakiin khudbadiisan tallaabooyin cusub kuma uusan hadal qaadin oo aanan ka ahayn waan ka adkaan doonaa ururka Daacish. Marka sidee looga adkaan karaa ayay kula tahay Daacish?
Waxaan qabaa walaal, Daacish oo qura maaha wixii argagixiso oo dhanba. Argagixisaduna way fara badan tahay. Waa kuwan rasaasta soo tuuraya, waa kuwa dadka caburiya ee dadka laayay dowladaha, ilaa had la helo xeelad siyaasadeed ama hab siyaasadeed oo adduunyada kale lagula dhaqmayo oo xaq raadisa, amuurahana way sii socon doonaan. Mareykankuna guud ahaan, ama ha noqdo Obama ama kuwii ka horreeya ha noqdaan, amuurtaas siyaasadda way ku guuldaray. Masalan, hadaan siiyo tilmaam, rabshadihii ka dhacay Liibiya ee iminka 10,000 qof ku dhinteen, Mareykanka iyo reer galbeedku may eegeen xaqa reer Liibiyaanka, ee waxay eegiyeen dantooda. Haddaad ka eegtid wixii Ciraaq ka dhacay, waa sidaasi leeg. Marka taariikhdii hore ee siyaasadihii kharbudnaa ee dictatorshipka wax siin jiray ayaa keenay dhibaatooyinka walaal inteeda badan.
Waa gartay, bal haddaad eegto madaxweynuhu waxa uu ka hor yimid in Mareykanku uu dullaan dhulka ah ku qaado Ciraaq iyo Syria, ma kula tahay in shacabka Mareykanku ay arrinkaasi la dhacsan yihiin ama ay doonayaan?
Umalayn maayo dadka Mareykanka ee rayidka fikiraya inay ka hor imanayaan madaxweynaha oo ay odhanayaan ciidamo badan hanu u dirno, waayo waxay fahamsan yihiin ciidamadii hore loo diray Ciraaq inayna guul ka keenin Daacish ay tahay dhibtii ka timiday Saddam Xuseen ka tuuristiisii iyo ciidankii Ciraaq ee la baabiin jiray. Markaa dadku umalayn maayo inay ka hor imanayaan madaxweynaha.
Mar uu ka hadlayay la dagaalan lagu sameeyay fikradaha xajirka, waxa uu ka codsaday dadka muslimiinta gudaha Mareykanka in ay iyagu wada shaqeyn la sameeyaan dowladda. Marka taasi sidee ku imaan kartaa?
Walaal, waxa weeye inaad madaxweynuhu uu ku saxsan yahay markuu yidhi dadka muslimiinta waddankan ku noole waddaniga ama soo degeenka si gaara looma eegi karo, waa xaq bay leeyihiin, waddankuna xaq buu ku leeyahay. Markaa dadka muslimiinta waxaa la quman hadday wax arkaan ibtilaa inay dowladda runtii usoo sheegaan, laakiinse waxa weeyaan dowladda Mareykanku hadday dejin weydo siyaasad amuuraha dibadda ah oo xaqdoona ama Masar ha noqoto ama Sacuudiga ha noqoto ama meel kale ha noqotee, waxa weeyaan rabshadaha dhulkaa ka jira halkan way kusoo butaaci doonaan had iyo jeer walaal.
Waa tahay, gudaha Mareykanka cabsida labada dhinacba way jirtaa. Dadka muslimiinta laftooda way cabsanayaan in la bartilmaameed sidoo kale. Bal marka haddaad taasi soo qaadato kadib weerarkii California, arrinta madaxweynaha uu ka hadlay ee dhinaca cabsida dadka muslimiinta haysata muxuu ka yiri?
Walaal, wuxuu la yiri dadka muslimiinta dad muslim oo dhani dambi ma laha, ama halkana joogaan ama meel kale ha joogaane. Markaa waddanka sharcigiisu wuxuu oranayaa qof kastoo Mareykan ama degani xaq buu leeyahay, xaqna waddankaa kuleh. Markaa si gaara loogalama dhaqmi karo sida qaar Republicaniskii sheegayaan ama kuwa jamhuuriyiin sheegayaan, taana aada iyo taal ayuu ugu qumanaa madaxweynuhu walaal.
waa garta wareysigan bilowgiisa waxaad ku sheegtay in jumhuuriyiintu ay muddo badan madaxweynaha cadaadinayeen suu arrintan uga hadlo, marka maxay u arki doonaan ayay kula tahay khudbadiisa caawa?
Iyaku waxa weeyaan hadduu Nabi Ciise soo dego intooda badan hay rumaysan yihiin, malayn maayo waxay oran doonaan Nabi Ciise waa qolamay oran doonaan, ma oranayaan Nabi Ciise rasaaladii Ilaahay masiixa. Marka madaxweynuhu wax allaadii wuxuu ku hadlo ama xikmad ha noqoto ama siyaasad ha noqote, iyaku waxay isku dayaan had iyo jeer inay kasoo horjeedaan si iyaka loo eego si ay jagada u helaan, laakiinse wax xikmad oo Obama wuxuu keenay bedeli karasa midkoodna weli bad muu soo dhigin walaa.
Waa tahay mahadsaned Professor Cabdi inaad nogu warantay idaacadda Aroornimo. Kaasi waxa uu ahaa Professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo macalinka jaamacadda Minnesota kana tirsan Akademiyadda Culuumta Afrika. Khadka telefoonka ayuuna si toos ah noogu waramayay kadib khudbadii madaxweynaha. Thank you.